five, six, seven, eight.
God gave me Kenya, I'ma take it, to the world.
Now my selector.
DJ Quench.
Recap one time, you already know now. Two time, recap one time, you already know now. Two time, recap one time, you already know now. Two time, same beat, give me the beat. Let's take it all over the world, worldwide. Worldwide. Lord, I want your love to be known, yeah, yeah, yeah. And I want your joy to be seen, worldwide.
God gave me Kenya, I'ma take it to the world. God continents to every boy. God gave me Kenya, I'ma take it to the world. Seven continents to every boy and girl. God gave me Kenya, I'ma take it to the world. Seven continents to every boy and girl. Vitu za dunia, I'm not interested. Why limit God when you know he's unlimited? God gave me Kenya, I'ma take it to the world. Seven continents to every boy and girl. Vitu za dunia, I'm not interested. Why limit God when you know he's unlimited?
Unlimited. Keeping close to his company, limited. Let me introduce myself to you, Mini Ted. But forget my name, forget the fame. Let me talk about the lion who they couldn't tame. Jesus, Emmanuel, God with us. Take it to the world, see it, God we trust. Think we have swag, it's the God in us. So pay me some attention and listen to this verse.
Step by step, I'ma make it. To the whole world, I'ma take it. Whoa, 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 whoa. To the whole world, I will take it.
Worldwide. Worldwide. Lord, I want your love to be known, yeah, yeah, yeah. And I want your joy to be seen everywhere.
Jesus to the world, Everywhere I go, I'm taking Jesus to the world. Nina ndocho zaku eneza injili. I'ma take him high, higher than the ceiling.
Walande, I take it to Jamaica. In this class, I'm the loudest noise maker. Everybody need to know about the maker. If you ain't about that, see you later.
But I know we gonna get to you eventually. Tryna throw us out, but believe we will never leave. Take it to the world, United Nations, giving relief. Worldwide gospel in a preach.
Nana sema siya, chizi ya. Cause I know who I am, Buddha Sinachi. See me ni mwanake, we Benachi. And this is the great condition.
Nimepigana mapepo ngara nimejawa na upako so nimekuwa safi nimepigana mapepo ngara nimejawa na upako so sina kama tena nimejengwa do nikipita kwenye road wana die high bro we kazana we usiwai gwaya hata keje yako bana mimi najua hata kanja cause he's a warrior anafanya hadi bega ashinde mamilion ha hey amenishika na kamba hadi kakeja kangu ndiye na kanja nikipata na kangori ndiye loya sitaji jajwe sitaji koti amenipa food haina pia kakoti full time story mimi napeana ma history ye ni bigi uliza tu paka au yake si ni kila kitu iko sore
haya ya ya
hey Yesu ametupa mia kwa mia
haya ya ya
amefanya miujiza tunapomia
haya ya ya
hey Yesu ametupa mia kwa mia
haya ya ya
hey amefanya miujiza tunapomia
ilovi seya kitambazi ya mukamba nina vikana nguku ni kwasia ilovi hasi kitambazi ya mukamba nina vikana nguku ni kwasia wanapenda hip hop na kwendizi hip hop zonga kawaya zonga sidina Uka jesu nanduka tumanewe Mukamba handu maitu Wapina mwetu wa mudhiani Itambu vitu kwa teka waja tukune tuthembe Nekana niwe saa Every day every time did a one for my life for my soul Aye. Every day every time with the one for my life for my soul
Katika injili ya baba Nikimona nitasimama Shetani ya niandama Domana nilikimbia Katika injili ya baba Nikimona nitasimama Wanipa nguvu kama Samson Na niko na wisdom ka Solomon Nina dance kama David Na niko na imani ka Abraham Shetani ya mejamju niko na Yesu Hawezi nitisha mi niko na nguvu Shetani ya mejamju niko na Yesu Hawezi nitisha mi niko na nguvu Niko na zidume Zidume ya Yesu zidume Zidume niko na zidume Zidume ya Yesu zidume Zidume niko na zidume Zidume ya Yesu zidume
Vijana wa sasa wanashangiazi sana Wanaogopa kusema waziwa na Yesu ndani kama mimi Kuna time nilikuwa nimechapo Sikuwa na rafiki, sikuwa na jamaa Niliulizana sana Nitafanya nini Lakini jibu langu nikapata Ipo yule ananipenda sana Yesu Akanipokea ka Bwana Ona sasa vile ninashabu dodo Nimeokoka bado ninaswaga Kwa Yesu bado ninangara Kuna time nilisha charara Lakini sasa niko sawa Nimeokoka bado ninaswaga Kwa Yesu bado ninangara Kuna time nilisha charara Lakini sasa niko sawa
Ulizia uambiwe Mambo za shetani ya tudaiwe Ulizia uambiwe Mambo za shetani ya tudaiwe Atudai Atudai, atudai, atudai
In the mix with DJ Quest.
Ulizia uambiwe, mambo za shetani atudaiwe. Ulizia uambiwe, mambo za shetani atudaiwe. Atudai, 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 atudai. Atudai. Itabaki na mokozi wangu hadi kifo Mokola Itabaki wangu msingie papawe Nikaengumu kama mawe Kusifu mpaka ibilisi ya pagawe Oh, stukuka nawe Ulizia uambiwe Mambo za shetani ya tudaiwe Ulizia uambiwe Mambo za shetani ya tudaiwe Atudai Atudai, atudai, atudai Atudai Atudai, atudai, atudai
Tunaongelea shetani Kwa ufupi shaitoni vital Kurealize sheto ana title Tunaongelea shetani Kwa ufupi shaitoni vital Kurealize sheto ana title Unafaa kuona vile alipigwa vita na Michael Vile alinama chini ungedhani hako like Tunaongelea shetani Kwa ufupi shaitoni vital Kurealize sheto ana title Unafaa kuona vile alipigwa vita na Michael Vile alinama chini ungedhani hako like Anataka ni ambie them ladies wa bendo Kani mungu wa kujua
akiwaomba upright.
Na kwani ya juu ya mazano Jehova.
Na mimi siya sawe eti nitauza birthright.
Shetani tokomea, toka here, toka there. Una cheki pale eti ndiyo place na kuonea. Unajua place tuko, Yesu ametuweka free. Sa tunakufukuza kama mtoto ajaliba fee.
Ni waibie siri, shetani asiwa enjoy. Akona job tatu kukill still kudestroy. Form za shetani usia ya anticipate. Ile form tu akona ayo ni death certificate.
So form za shetani usia ya anticipate. Ile form tu akona ayo ni death certificate.
Ulizia uambiwe mambo za shetani ndani. Ulizia uambiwe
Benachi
Usinyone nimechaka, unitilie dharau. Mimi binadamu, umesahau. Unaishi kwa damani, naishi kwa imani. Mbele zako mimi sina haki, mbele zako mimi mwenye hadhi. Fahamu kuwa Mola ni aliyeniumba mimi na wewe. Fahamu kuwa Mola ni aliyeniumba mimi na wewe.
Mimi mwanake, usiku nitalala mbele zako Maulana, sote tuko sawa. Mimi mwanake, usiku nitalala
Ulinipuuza mie, eti sifai kuwa na we. Uliniona mie, eti hatia kula na we. Sani moja, tulipotiliwa chakula. Nyumba moja, tulipofaa kuishi pamoja. Wema wake taji la upendo juu yangu. Ndani yake vikubwa na uoga vyote upewa kimya.
Beleza
ke baba,
sote tuko sawa.
Mimi mwanake,
siku
nitalala.
Najua nikiomba, nina imani unanisikia. Hata siku zikisonga, nina imani unanisikia. Hata kama nimelala ndani kiomba, nina imani unanisikia. Masela wanichanganya wakibonga,
siku mingi nikingojea matokeo. Zikapita miaka mingi nikingojea matokeo. Lakini sifi moyo, Mola najua uko nami. Hata siku zikisonga, Mola najua uko nami. Daddy, nina imani, unajua maisha yangu. Nina imani, unajua shida zangu. Nina imani tena,
unasikia ombi langu.
Nina imani tena,
utajibu
najua nikiomba.
Nina imani unanisikia,
hata siku zikisonga.
Nina imani unanisikia,
hata kama nimelala ndani kiomba.
Nina imani unanisikia,
masela wanichanganya wakibonga.
Nina imani unanisikia,
najua nikiomba.
This is Shimbugwa and I'm chilling out with DJ Quench.
Ategemea ye mwanadamu. Ategemea ye mwanadamu. Amelaniwa. Angalia ye mwanadamu. Amelaniwa. Afikiria ye binadamu kama Mungu wake amelaniwa. Yeah, yeah, yeah. Wewe baba kimbilio langu. Wewe baba tegemeo langu. Wewe baba nguzo yangu. Wewe baba ngome yangu. Hakuna mwingine wako
kapa sata rada Sio siri inaumiza Lakini nisha bonga na ye Hesabu nisha fanga na ye Hawezi ni angushe yewe Atageuza Lakini nisha bonga na ye Hesabu nisha fanga na ye Hawezi ni angushe yewe Atageuza
Here to play the music you love. The 254 Gospel Love, Gospel Love, Gospel Love.
This is DJ Quench.
Lakini Yesu wewe umenisitiri Injili wazi wazi tunahubire Kwa vijiji hata na kwa masire Upendo wangu na Yesu siwasire Minajua nitamwona one day Kila kitu iwe shware Kila goti litapiga someday Bila kuliza swale Minajua nitamwona one day Kila goti litapiga someday Coming back again, hallelujah, hey. He's coming back again, hallelujah, hey. Nipe moyo safi,
oh nine nine nine, oh nine 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 nine.
Nipe moyo safi,
oh nine nine nine, oh nine 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 nine.
Maisha bila Yesu ni kalamiti Hata fadhali kufungwa kamiti Hai, kanisani ni makomiti Na ya muhimu hakuna mikakati
Tutaonana, jumi na ebinguni tutaonana Nimepata na fundisha konana Nimecholea uradi za kujojana Oh ya ya, utarudi tena iyo mini koshua Mini takungoja iwe mbua ama jua tu Umeniwezesha mikupiga hatua Tutaenda nawe hiyo pia ninajua
He's coming back again, hale Hallelujah, hey. He's coming back again. Hallelujah, hey. Nipe moyo safi.
Oh nine nine nine. Oh nine 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 nine.
Nipe moyo safi.
Oh nine nine nine. Oh nine 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 nine.
Nimeokoka long time. It's been a long time coming. Nicheki nikisifu minaruka kama nyani. Shaito, simtakuye ni nani. You soon I Jesus is coming. I so I. Siachi Yesu no I. Zaidi mo I. Oh my. Ni damu ya Yesu iliyo mwagika kalibari Damu ya Yesu kaningarisha niko tayari Damu ya Yesu ilimwa kufika ye kalivari e damu ya Yesu kaningarisha niko tayari.
He's coming back again, hallelujah. He's coming back again, hallelujah.
Oh, nine, nine.
Patana, na Satan nikielekea ibada akadai raf mbona una kazana hizi baraka zako zimekaa sana. I'm like bla 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 skiza, I trust Jesus ananilinda hata niki bla 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 skiza, I trust Jesus ananilinda hata niki bla 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 skiza, I trust Jesus ananilinda hata niki la 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 la. J-Fam in 3, 2, 1, go.
Praise God, everybody burn down corruption. Praise God, everybody burn down abortion. Praise God, everybody burn panication. Praise God, and everybody dash away upon them. Praise God, get a youth a dosh marijuana. Praise God, and every man has utopia too. Praise God, everybody burn down corruption. Praise God, abortion and burn panication.
Eti makale, ukaniondole afuza makwayale. Kucha na chaba, kukutangale. Ukaniona kaniita mwanawe.
I'm the son and nothing can bother me. Who be and happiness and Moses a follow me. Cutting on me, heart and soul in a ala me. That's why the devil is shit and a bread of me.
I'm the son and nothing can bother me. The goodness a follow me. Christ in my enemy. And the shit and a enemy.
What's so good in earth we are.
Kwa Yesu kunara na katika na chuchuma.
Kumbe kumbe.
kama ay, labda turuke kesha au kulala salama ay. Yesu asifiwe hadi Dar es Salaam. Hapa tu ni baraka, hatutaki laana. Sini wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio, juraza shetani ni mashaka ndio. Sini wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio, juraza shetani ni mashaka ndio. Mwenezali wa huruma, na bless nimefika. Ni neema na huruma, zani huduma. Kwa Yesu kuna raha, na katika na chuchuma.
Kumbe, 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 kwa Yesu ni raha.
Nimepata,
kwa miaka mingi sana. Sikuwa na amani, kanijaza amani. Sikuijua njia, kanionyesha njia. Nikiteleza, ananiinua. Nikianguka, ananikumbatia. Karibu na yeye, hakuna unafiki. Nikiwa na yeye, nina amani moyo.
Jikaze jamazi siuwe sakondoto. Leo unatoseka kijela umepigika. Uko down kichizi maze huna atado. Madeni dukani wauko makutembea. Majirani ndiyo hau kila day. Masengenyo landlord kwenye door. Anadai zake hela kanisani pia wimbo ni ule ule. Yani mambo kombo kombo hakuna vigele gele. Yeah, hakuna vigele gele. Hakuna baraka ukikosa sadaka. Kila Sunday backbench marafiki wale. Mwaga nipe uwezo nisimame na neno. Nisikai mbali mie kama shabiki tu. Fada, nifanya pila niwe chombo chako. Nijifunze kukusifu kwa kila jambo.
Niongoze, niongoze baba. Maisha yangu iongoze. Niongoze baba. Nikuishi niongoze.
Easy the prince.
Maisha yangu
iongoze.
Teddy B.
Teddy B. Ubovu wa macho kushinda ubovu wa benzi. Mama, kila siku Mungu anakuita. Unajifanya kiziwi.
Hakuna kichapo kama kumpenda mtu jue umwambie vipi. Hakuna kichapo. Umejaribu kumonyesha na jifanya haoni.
Wali kuwako wana maofu. Wasema yo just like.
Haka kutenganisha na wana utaka kukuduru. Yeah. Wakati wa wokovu ni sasa. Kuna haja ya kuleta siasa. Wakati wa wokovu ni sasa. Ndugu dada ni sasa.
Ubovu wa macho kushinda ubovu wa
mwana.
Nililia sana jumu
kutisha kuacha Mungu. Nilipona mtu, mtu watasie na miguu. Mayatima wanakerwa, pona teseka, hawana wazazi. Wengi wao bila nyumba, chakula ai, wala mavazi kumbehe. Napowaza takula nini, kuna siju watakula lini. Napolia jua ni kali, kono koloni kuna mtu anaitamani.
Saba. Na the real jaguo. Hapo ndo umejua yeni kadigiri. Yeni kaujungulo mufarume bilshaza. Siyalidhani ati the real jaguo. Nirika yake aliandikiwa mene mene teke. Ni wakajua yeni kadigiri. Bilshaza kametete meka. Hadi magoti ya mekutanda. Mungu wangu the real jaguo. Au wengine kama tudigiri. Jehovah is the real jaguo. Wengine kama tuo chungulo. Jibambe, jiruse. Jibambe, jiruse. Jibambe, jiruse. Jumungu wetu ndo the real jaguo. Chisa, kadigiri dista. Jini, kao chungulo. Chisa, kadigiri dista. Jini, kao chungulo. Jile kisida unaona ni kidono. Poke ni kadigiri. Sida yako kwake kadigiri. Magonjwa mbele zake kadigiri. Amekusanisha raia wajenge Babeli wafikie real jadum. Sema Jehova kuwachanganisha duga. Wametawanyika kama tudigiri.
Allah.
Yani tuo chungulo.
Hey.
Nimrodi akajua ni kadigiri. Yani kasululululu.
Allah.
Simusa ametuma tuvijana. Twende tukafanye spying. Tuvijana tukarudisha ripoti. Watu wa huko ni watu wa giant. Na sisi tunakaa tudigiri. Hey. Jumungu wetu ndio the real jaduo. Mungu wangu.
Yo.
Nairobi record.
Fide la tondola.
Jehovah is the real
jaduo.
Awe njine kama tuwe
chungulo. Warka de bakale.
Juice. I walk one time again.
Juice. 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 Juice.
Juice. Jumungu wetu ndio the real jaduo.
Wata bonga bonga we.
Safisha.
Wata fitina banda we.
Safisha.
Wata umbeya banda we.
Safisha.
Yeah. Wacha bonga bonga we
safisha.
Wacha fitina banda we
safisha.
Wacha umbeya banda we
safisha.
Yeah, yeah.
Yo.
Nairobi Records.
Fide la ton. Yo.
Nairobi Records.
Fide la tondola. Yo.
Nairobi Records.
Fide la tondola. DJ la pose. Guarda de bagal.
I walk one time again.
Will you tell me, man, I say the same kid again?
Jantes.
Wacha bonga bonga we.
Safisha.
Wacha fitina banda we.
Safisha.
Wacha umbeya banda we.
Safisha.
Yeah. Yeah.
Safisha.
Wacha bonga bonga we.
Safisha.
Wacha fitina banda we.
Safisha.
Wacha umbeya banda we.
Safisha.
Yeah. Yeah.
Safisha.
Oh yeah, vipi John Taze. Wakisikia hit track watasema aje. Si unajua muzuka. Dance oliki menyana na kapuka.
Zito basi kashanuka. Fidel cheki mlango venye zinafunguka. Diamondo tunaishtuka. So sipoteze masaa ukisema adio. Kwani gospel siku hizi imekuwa nini? Imekuwa hivi, ametunyunyuzia tukamea fiti. So that gives you no right to judge me. Matthew 7:5. Ule msafia we wa kwanza rushe mawe. La sivyo kwenka safisha. The huge log in your eye. The one he yangu kidogo.
Wata wonga bonga we safisha. Wata fitinda banda we safisha. Wata umbeya banda we safisha. Yeah, yeah. Wata wonga bonga we safisha. Wata fitinda banda we safisha. Wata umbeya banda we safisha. Yeah, yeah. Safisha.
Father God bless me, them not like it. Them office to me down, them walk from me. But I ain't stand with the word of the Lord. He's my shield and me all.
None of them can harm me, no matter how them try it. Them no say me lead, Jaja guide me. Look how them stand pump we back. We not take na chat from the girl, what a shock. You cheat, cheat them out, your backbiting. Inna, get me down. Your hypocrisy, your rumor mongering. What me say? Inna, get me down.
Tell them, sir.
Bring the ring on, let them what's powerless. With the power and authority invested in me. Child of a king, and I know that he lives cause he lives in me.
What a bonga bonga we
safisha.
What a fitina banda we
safisha.
What a umbeya banda we
safisha.
Yeah,
safisha.
What a bonga bonga we
safisha.
What a fitina banda we
safisha.
What a umbeya banda we
safisha.
Yeah, safisha.
See, people dem a talk a lot of things. Me and nobody listen to the things. Jesus Christ pan beside me. Look at me life, me a shine like a star. Every time me touch in a the street, the man dem a say, look at her dressing, cause me no kill. Me no fear about the man that raised him. Me a Jesus daughter. Little foot and hooter, niko sa kwa altar. Hata wa seme bando na towa sa daka. Na siku mingi wewe huja kula sapa. Live up your life, no matter what them say, lift your eyes in the sky.
Mata bonga bonga we. Tafitina banda we.
Safisha.
Wata umbeya banda we.
Safisha.
Yeah.
Safisha.
Wata bonga bonga we.
Safisha.
Wata fitina banda we.
Safisha.
Wata umbeya banda we.
Safisha. Safisha. Safisha.
In the mix. In the mix with DJ Quench. DJ Quench. DJ Quench. Follow at DJ Quench on Twitter and Instagram. Like DJ Quench on Facebook. The 254 Gospel Love.
Bang 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 one time. What? One time. Two time. Three time.
Koka na inani bamba mbaya. Yesu anani bamba mbaya. Ehi. Anani bamba mbaya, bamba bamba mbaya. Nimeugoka na inani bamba mbaya. Yesu anani bamba mbaya. Ehi, anani bamba mbaya, bamba bamba mbaya. Bamba bamba hee, anani bamba mbaya. Anani bamba mbaya. Come again. Bamba bamba, anani bamba mbaya. Anani bamba mbaya. Shetani nye 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 bubu. Nina kukanyaga kama mdudu. Yesu wakisema mina dudu. Kazi tuku jibamba na kwa budu. Salabani ya kabaini. Yendo mso wengine joni taini. Mambo ya kelaini kamaini. Haimi ameningarisha niko shaini. Horera. Oh God, kwake niko easy easy no rush. Yesu anipenda, yes we know that. Can't wait for Sunday so me go church. Oh God, nimeokoka na inani bamba mbaya. Yesu anani bamba mbaya. Ehi, anani bamba mbaya. Bamba bamba mbaya. Nimeokoka na inani bamba mbaya. Yesu anani bamba mbaya. Ehi, anani bamba mbaya. Bamba bamba mbaya. Bamba bamba, yeah, yeah. Anani bamba mbaya. anani bam bam baya.
Come again.
Bam bam bam.
Tulikwambia
anani bam bam baya. Anani bam bam baya.
Mani kukosa msera. Jamani likosa sana. Wazazi nyumbani walikesha kulia kwa Mola. Uovu mwingi kila mara ni kwa polisi. Na tembo nilinyonya sana, na kuwacheza tabia vimwana. Hata nashindwa ni vipi ni mlipe huyo Yesu kaniokoa ili nisife katika zambi nyakati zile. Ay, nyakati zile. Kawambie kina baba na mama, na wambia salama. Na shukurani kunipenda sana, licha vituko vyangu mwa kunitenga.
Kawambie rafiki madugu na jama.
Hey,
nimekuwa natafuta hizi pesa siku moja nitabadili walionifikiri kwa mtumba ya wanone sivyo nilivyo walionichukia na kusema zo uwezi meke washangae na kusema na uwike siye zo usha meke washangae na kuzuba wanze kujua washangae na kuzuba wanze kujua
mbetu ukasahau nyuma uliotoka unaweza kuta utaitaji tena yako sana. Usame mbele tu, ukasahau nyuma uliotoka unaweza kuta utaitaji tena yako sana.
Nimeona wengi waliopanda na kushuka, na wengine wengi walioshuka na kupanda. Nieleze bro, uko wapi we? Kati hawa wazela, unasaka hela, hauna hela, ama ulizipata hela. Ukasahau nyumbani ulipotoka, ukasahau wewe unaweza sota. Ukona wewe huwezi sota, lakini nakwambia kuna siku utachuta. Ukasahau nyumbani ulipotoka, ukasahau wewe unaweza sota. Ukona wewe huwezi sota, lakini nakwambia kuna siku utajuta.
Mbetu, ukasahau nyuma unaweza ku utaitaji tena yako sana. Usame mbetu, ukasahau nyuma uliotoka unaweza kuta utaitaji tena yako sana.
Mungu Baba, nimeona mkono wako, nimejawa na furaha na amani. Wanishangaza na yote umenitendea. Kweli Baba, fadhili zako za milele. Kweli Baba, wewe uwema,
kuna
mpendwa kama wewe.
Kweli
Baba, wewe uwema,
kuna
mpendwa kama wewe. Oh, Jeri, Mungu ni muto sana.
I am a better man.
Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah.
I know.
nikiamka kusele polisi ndio maana wakina shukuru miaka kaa tano nilikuwa single ungenipata kwa club nikiminga saiko miti ni mipango za pinga za maisha wakina shukuru kitika na time siwe na wasiwasi nyumba taichunga kachari mini kubizi nikitafuta pasi soon mtanicheki Dubai Hawaii Mumbai mtanicheki Dubai Hawaii Mumbai Mola napiga kambi ndo maana wakina shukuru gava wako busy kutuchoza ushuru ya Kaisari niye Kaisari nilipa deni zangu niko haisari ndo maana wakina shukuru kini bring down watanguja sana nazidi wanabonga sana watanguja sana mina nona sana ndo maana na shukuru
hapa sana nilipo vita man yeah man ilikuwa so bitter but now I'm a better man.
Some man.